I make my money simple. I make my money simple. I make my money simple. Simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Sifukuzi kutoka na fukuzi apa kuishi na kuzaa. Na wakazi ambele kazi simzala. Siku izi si ui ma MC na uwanja. Na ishi ndoto na si Jay-Z bado. Make my money simple, ask me dimple. Na charge kwa kila service ku maxi malipo. Kisha na vuta jiko ku minimize malipo. My people, jaya watu makini sioniko. Favorite MC wa ma manager masoko. Nazi change, kuzikabili changes. Mana tamarafiki na wana keep change. Na siku hizi ato kipigi ya mpenza. Ana shida kama chozi analilia kwenye range. I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Natengeneza nyimbo mpya, kutengeneza mashabiki wapya, ili niongezee zije shows mpya. Zungula flow hivi ndo nazivusha. Mapokeo mifuko yananitunisha. Kutafuta hela na rahisisha. Kwa kufanya tendo la kuzizidisha. Team linitako masho mule mule. Palipo doto za moto kule kule. Tanipata na ice na poza nile. Ubaya wa kutumia njia ile ile. Hutoweza ingiza pesa zile zile. Ili kuingiza ni lazima kuumia. Lakini kuitunza ni vigumu mara mia. Ukiongeza hela za watu watano, wataongeza zako mara 25. It's working. Kawaulize market networking. I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Sifukuzi mademu najaza sio machizi wale kuchukua mademu. Nipo kazini na kazini mini karamu. Kalamu inaandika na choishi. So sina cha kuandikwa muandishi. Si uzi gazeti. Na uza shoza wenye magazeti. Naweka mikakati kutengeneza bahati. Mkali nani sibeti. Kutengeneza hit sio kazi rahisi. Lamini kirahisisha tunikisu na hisi. I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple. Simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.
I make my money simple.
My money simple.